zscoop.com.
Yehova wanga wa mwamu, Mungu wanga wa moyo, machimo ndinali kujita basi koli mkuru ukire, ndatindi taiona tagu, ndazindikira mojedwa, kala opanda mkuru sikulinga tinyo, bayo manga panchenga, ndinakutika na yontenda, ndinapita kwa singanga, atalepera dina samira kwa inu, atate muna ndichisa, siku zambirizo pasa chibu, mawa masana mazuro, usiku kuwala kwa nyenye siku ndipasa chibu mundima, nisimu ya wali kumanda, koti haku pasa ziwa mwe, kufu kwa ndiri kupempa ose, ause ndini tendere, monga muna chitira pau, chimozi mozi ntawi atui, pempolanga niloti ya tate antu otisia wachonde mwalangi.
Thank you.
Facebook.com.